aririmba iyandirimbo yatoranijwe ikumwe n'umwana w'intama we ndakumbuye zicara zimaze nyicurange shinyaka niho nacyo nikanga mbega igitaramo kitigeze kubaho imbogo twaresheje, ndavumbuye wewe.